wasiirka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyo ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo waliba uu kormeer hindheendheen ee uu ka seeday xarunta soolarka ee magaalada Baydhabo oo hayti toonka horeeyti oo lagu hirgeliyey magaalada Baydhabo walibana kormeer sheekay weheliyay xana ku mid ah mas'uuliyiinta maamulka koonfur galbeed Iimaan Cali Abdi wasiirka wasaaradda khayraadka iyo biyo maamulka koonfur galbeed iyo guud ahaanba qaybo shar duwan ee xarunta soolarka kasoo bixindheendheen walibana uu sheegay in soolarka uu seeyay kuyool badan ku faa'iido doona bulshada ka nool xafada magaalada Baydhabo
ogeyku waxa booqanay xaruntii lagu dhisay magaalada Baydhabo oo ay tahay mashruucii maalgeliyaasi kambaniga la yiraahdo Kobe Energy sidii la soo taan markii maamulka hukoomada madaxweyne Abdulaziz la dhisay waxyaabo isu ballan qaaday ma haytay sidii dadkan horumar la ka diyaasi lahay walaa isu ballan qaaday ma haytay in la hala koronto iyo gemshay yaban in macnaha dadka xaqliin in biyo nadiif ah helaan markan talaabooyinkii ee kumada oo geek ilaahay in hirgeliya ku hadalayna meelan siisin la soo taan wayba geek haboganay haruntii oo macnaha Kobe Energy oo ku soo tii dhismaha korontada ilaahay mahdiis geek gabagabadii mar waxayna wayna rajeyn hadii ilaahay raasanka dhaqsiya badan wayba sadan warbixinta injineerada timka isyan wayba kumada in hata xalay dhatay la isticmaalay korontada dhineen oo UN-ka muhiimadna ay tahay in ay walaxdu bilaabato sidii magaalada ka deersi lahay eedeedan ka farxsanna in uu shacabkan oo dhaqaalaha aan haysan ee masaakiinta oo qahootiga ah in iyo koronto xageysa ay xalan wayn aan ballan qaadanay insha Allah hadii Ilaahay erra waayo la soo tan magaalada halkan baniga ka jari sidee dhonba madi oo dadka tartamaan meel ku yaabay in qiimaha dadka bini'aadamka bulshada meedan ka jarta in walaal ka tartam wala hadii la ka tartamo way buu aha qiimaha la hadii korso ka sinay koronto ay leelahay kor markan teamkan oo Kobe Energy eedan ka mahadnaqaan geekoyni azumeena in haboqona shaqada tiyo meeli maraasi mayna tusayna in shaqada gabagabo ata wayna rajeyna insha Allah the next month bilaha dhaasoota in magaalada kulli insha Allah warshay ka jar in magaalada korontadi ligili koronto rageysana la hala wayba ilaahay in suurti gali wayna ne kul shagayay oo si nige mashruuc aan hirgela kaalin weyn ku lahay madaxweynaha dawladda koonfur galbeed sun eedan ka mahnaagaan waayo lan ku gohonto in oo bulshadiis hormar deert bini aadanka wal anka badan oo anka ka baahdanka badan way buu aha lamada sector biyo iyo korontadu geek wayba er kore am dadkan aan sheego kore population ka baydho aan sheego kore lugu bilaaw saadan koronto oo raqiis ah oo jaban in ilaahay kootan kale wayba seen shay mashruuc oo hadda aan tan ku hirgeli dhamaan Soomaaliya dhagmo ku jaro waa meelna nasiib aan walati kali ah baydho waayo wayba la isticmaalo haa shidaalkii la isticmaalan leen ku baahnaayeen buundi gootay meele way buu haa insha Allah iridaana isticmaalan deegan hangna aan fayla tabo waa way buu haa sidii la soo taagay motorada badan iyo walaan badan hoggaada wasaqayaan laakiin hadda way buu haa riskigi oo nan yaraade markan insha Allah way ba muhiimadan ataa oo aan balan qaadane dadka deegaanada in iyo koronto rageysay halaan markan ka guuleysana ma ujeedadan kali ah in oo baydho koronto hal way buu muhiimadan ataa in 8 gobolba mashruuc ka fada way fadaane baraawjiyan way fadaane markajiyan qudrajiyan intaas way fadaane in uu mashruuc aan ku faa'iideeyo dadkan waan insha Allah geeka way buu hamay roognahay dhismiin dhamaaday kaliya way fadaane in faa'iido dil balaaw insha Allah waa hadii Ilaahay roona wayna seen kambalayay waan seen ku balan qaaday ani koronto ragisay xaaladooda hadii Ilaahay
xaronta soolarka loo kirgeliyey magaalada Baydhabo ayaa eeto adeegyo shar duwan iyo ku hela doonaan bulshada qaybo shar duwan.